nyalade tatabre bawo mayugo Isa, hunde burnde famu neddo salakeno. Malaikajo wangino kombi yenande Isa, dimbande lesdi wadino. Malaikajo talli haire mabbunonde dammugal yenande, nden o jodi dow mare. Soje en kultorino masin ha be do'i be nandi bana maibe. Rewbe fere chaka tokkotonobe Isa njehino larugo yenande, amma malaikajo wi'i rewbe, takule Isa waladon do'o, njehe mbi'e pukarabe o ummitake diga maibe.